canality. Sikoko canality. Didio.
Check, check, angle check.
Ilibidi ni yoko kendo ni washe jiko. Sikoko canality juni korido. Ulimi bado ride, risasi zipo. Misari bado kali na mizani zipo. Silabi simple kama A-E-I-O-U. Rudia mara twice, A-E-I-O-U. Kati chingi za calling na cha impromptu. Subiri usichizi ini in. Two fingers in the sky. Kuncha gumi to the side. Sio ngumu kudecide, tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive. Two fingers in the sky. Kuncha gumi to the side. Sio ngumu kudecide, tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive too.
David kaki drop to
Boss Jesus.
Jackie niki come through
Boss Jesus.
So follow if you want to
Boss Jesus.
Nobody can stop you
Boss Jesus.
David kaki drop to
Boss Jesus.
Jackie niki come through
Boss Jesus.
So follow if you want to
Boss Jesus.
Nobody can stop you
Boss Jesus.
Wanauliza kolo kwani ulienda?
Okay.
Wengi hawajui nilishabanduka. Kama shujaa si nilipata rufa. Chupazia za hekalu zilisharuka. Kumbe hapa siri ni kuchangamuka. Sasa anga zangu chonjo ni natambaruka. Mimi niko na Yesu nilijanjaruka. Kutoboa hii maisha ya mapanda shuka.
Kaki drop to
Boss Jesus.
Jackie niki come through
Boss Jesus.
So follow if you want to
Boss Jesus.
Nobody can stop you
Boss Jesus.
Kabit kaki drop to
Boss Jesus.
Jackie niki come through
Boss Jesus.
So follow if you want to
Boss Jesus.
Nobody can stop you
Boss Jesus.
Let's move to the right. Move back to the left. Kila mtu wana follow.
Tukutane online.
Tuka solo.
Hashtag Bazo Keys. Two fingers in the sky. Kunja gumi to the side. Sio ngumu kudecide. Tuzikwende tukislide. We can boogie through the night.